DJ Shuster.com.
Mr. Mike Khan, Variali Vichitika,
HBC,
Tommy Dean, I'm a failure.
What's up?
Let's go.
Ati
bwa jiva gai kwa timuchitika bwa. Kuno tina shansha tika litiva naya. Hey, iliche, iliche.
Ati bwa.
Hey, jiva langi zako game. Ati bwa jiva gai kwa timuchitika bwa. Kuno tina shansha tika litiva naya. Hey, iliche, iliche.
Fresh, I quite Steve, now they just wonder how me and Tommy still bringing out the fire. Shorty man, any kangono, elo sini makafuna. Beba funo teya namba, yeni teya niva mbidi. Elo wonse niva paya, wali week 7 days. Neni konka cha bebine, ni robinga na banki. Na zina yo bimi, saka unga pamele.
Sina Tommy killing the beat. Munga ni ma public phone, choka pa street. Instead yo yanga na mamufu, yanga na kit. No wonder simu za kapunzilo, jaka pa beat. Gati suni feeling a boy ni uzilepo. Gati gwila kotu maafu ni chekeleko. Gati ndiwe baya nene ni gulileko. Pati noti chileleshi ivo fi ivaleko.
Ati bwa jiva gai kotu muchitika bwa. Kuno tina shansha tika ritiva naya.
Hey, iliche, iliche.
Ati bwa,
hey, jiva langi zako game. Ati bwa jiva gai kotu muchitika bwa. Kuno tina shansha tika ritiva naya. Hey, iliche, iliche. Hey, hey, tiwalangi zeko game.
Mi back take over, mu game uba paka majimi, it's over. I'm still killing beats, monga J, I'm the hover. I make it look easy, baziwa majizi. No, I can surrender, sinjine Mr. Easy. Sunga nipange biz, unless ndiwe bine boy, nkala jemu easy. Hip hop is any lifestyle, kwati machuzi. Uzati peza boy, jemu easy. Na magelo wa mu easy, holo mu madizi. Bafeki we are choosy, tivati panga busy. Kietiva nae monga chabeni kanzima. Hika choka wonse wazazima. Bapaki safi kome jinga gelo kanzime. Siva napye wakachili wafanya. Mwabapasa mic pene wafuni konyonka. Yeve si murder izankala ni rebu.
Ati bwa jiva gai kwa timuchitika bwa. Kuno tina shansha tika ritiva naya. Hey, iliche, iliche.
Ati bwa,
hey. Tivalangi zako game. Ati bwa jiva gai kwa timuchitika bwa. Kuno tina shansha tika ritiva naya. Hey, iliche, iliche.
Bwa, bwa.
Hey, tivalangi zako game.
LSK ndiye city, elo ndiye boga jay. Mweti peze la mastata na kusili za bile. Yambililo tamba tawa ngati tawa iliche. Vili vose vishitika kuma ngati ulispe. Ero ngati ulispe. Osa wala fama ningi. Na kulila mugeti olo ninkare kumayadi. Muntu wanga one ball I kupasa 10G. Ero ngati ni muji. Nangolala ili free. Tiza bema, tiza cheza, tiza shoka pona nyama. Sitifuna vami nyama, vatunzelu twachifana. Napanga black table, napanga kachanana. Getting all the props, monga kulichana. Big up vashiana, wala wala tough day. Big senso, tizaka kumana one day. Remember, remember that there's always one day. I'm signing off, this is all I had to say.
Ati bwa jiva gai koti muchitika bwa. Kuno tina shansha tika ritiva naya. Hey, iliche, iliche.
Ati bwa,
hey, jiva langi zako game. Ati bwa jiva gai koti muchitika bwa. Kuno tina shansha tika ritiva naya. Hey, iliche, iliche. Hey, jiva langi zako game.
Usiao, this is a street anthem, niggas. Post in Zambia, bless one. Mass Mission. Ha ha. 1JD. I got you knees. Bwa bwa. 10-10-10 now. Young Tens. Swiki Duchi. HBC. We are niggas.
DJ Shuster.com.